zangu sikiza neno jipya la wokovu uimarishwe. Baba Mungu alipenda ulimwengu kamtuma mwana kwa ajili yako, ili sote tupate kuokoka toka dhambi zilizotuathiri. Atakuokoa, atakuokoa kwa damu yake iliyomwagika. Atakusafisha, atakuimarisha ili upate wokovu. When I think about the way the Lord has saved me, the way He's pulled me out of the wilderness, all the blessings, all provisions He has given me, He'll give them to you. Surrender to Him. His love will never fail you, and His grace always sufficient, and He will save you.
Taken away, taken away, taken away, taken away.